Zedis Music.
Jina langu mimi Dizzy tu, nyimbo yangu ni nzuri sana. Inaimba nyimbo muswahili, I sang this song in Swahili language. This one is for my parents too.
Siku ya kuzaliwa kwangu ime
siku,
baba amefurahia sana. Siku ya kuzaliwa kwangu ime
siku yangu,
mama amefurahia sana.
Amefurahia sana.
Lakini mimi leo ime
mimi leo
inashambulia
wazazi wangu.
Lakini mimi leo
ime mimi leo
inashambulia
wazazi wangu.
Siku ya kuzaliwa kwangu ime
siku yangu,
mama amefurahia sana.
Amefurahia.
Siku ya kuzaliwa kwangu
ya kuzaliwa,
mama amefurahia sana.
Amefurahia sana.
Lakini mimi leo sana.
Lakini
mimi leo
ninashambulia
Mr. and Miss Renfrey Kalimuko. I sang this song for all the people who are in the same situation. Nowadays, boys are misbehaving their parents. So let us respect our parents, please. It's a teaser, aka Satrage.